Kyoka gwe nali manyi ku kyalo kyeyo Yalina ensimbi nga ziwerako nga mugagga bya nnyo Yalina emikwano egiwerako lwa ssente ze Ng'abawane balya n'abawane banywa Nga talina nnyumba ayiyeze nnyumba Ebyomulwadde n'okulya nga bosi wali Kwegamba yali mugagga ow'ekisa ayagala abantu Amannya gamuwana bagayiyayiya nnyo Kitawe n'alowooza talina emikwano Sitani n'aleeta omuyaga mu bizinesi ze Eyali omugagga n'ayavuwala bambi Bizinesi ze neze kanga kangamu Nalinda mikwano gye giri kimuyambe mpawo yajja
Emikwano kyeki Emikwano Kimbe byokuchekera Bamugeya Bamusongamu emimwa Luli abaali bamuwana wana N'owuliro oludija Abaali babanja Ne basimba muki endere Kulamula muganda wange Osanyusa bagenderere Byonna bawe balye Banywe bakumanye nayo leka w'ekisenge kyo Ngangwe n'omukyala wo n'abaana bumwe mumanye ebiri munda Tewe malangamu Mubano bamusimba nseke Banuuna buno obuliwo Bwe bukalira bagenda atawala Embeera bw'ekyuka Emikwano gyobakyuka mama Embeera ng'ekyuse Bakulekawo ensolo n'ekulya Embeera bw'ekyuka Yogera temuba songa Embeera bw'ekyuka Abaali emikwano gyobakyuka Embeera ng'ekyuse Bakulekawo ensolo n'ekulya Embeera bw'ekyuka N'ebyoteesa temuba songa Embeera ng'ekyuse Lwana lwana emberere n'okukukyukira gwe Bino byekugamba Mbirabyeko nnyo 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 Ate temanyi naawe Obirabyeko Bamale ebizibu byabwe Naye embeera olwakyukamu ne befuulafuula Luli abamuwananga ate olwo ne basala misango Kale nno kye nkugamba Ku mikwano gyaffe egyo Tubeetaaga nnyo naye mulimu ababa babi Bawe balye banywe naye nga omanya manya 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 nnyo Embeera bw'ekyuka
Wanamadala yani Yabao mkuswara Yabao mkukaba Akuswari lolusi Nabao mwafu Wanogo wanamadala yoyo Mkaba na katono kemurira Takuke yengula kuzibira Watari obera o Otori abera o Yemukukeme wa aguma 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 aguma